Yeah. Kawabama. Na Chidi Beans. Yeah. Na East Zoo, yo. Chunga Squad, yo. Yeah. Nikama Kawa Records. Woo. Well. Yeah. I see you, baby. Joke Masi. Yeah, toka Kenya mambaga isi zuni wana
Shimbo
Bidi mia chibini kwenye kona Toka Kenya mambaga isi zuni wana
Shimbo
Bidi mia chibini kwenye kona Toka Kenya mambaga isi zuni wana
Shimbo
Bidi mia chibini kwenye kona Toka Kenya mambaga isi zuni wana
Shimbo
Bidi mia chibini kwenye kona
Yeah, where? The Albert aka Ngwer And it's a simple man
Simple man
So the blaza man
Yeah
This is teaser hip hop So be shown na Fanya show kazi yangu ni kuflow Zishangaya sipo pane na mesili show Olize oma bitos kujipodoa wani so Mwisho atakata view na stage ni ka race Atakuija kuiga ata sala lady JD Nazimio na madi mwingi Japo to pendi Labda kisa ato pigi show na live bendi Hip hop ni So gita ni DJ Na tuna rock away Na nina speed kama wiper Moto kama lighter AKA piper Need to tighten Na juna nona tozi la mini bong Ngele msela, sema nye nyota ya start na of course ina hello Nataka jifanya gangsta, uke mtoto kishua Lati nye ya mta, ya yuo na zingua
Tunakamua,
ile ile miashirini babake
Kwenye kona pige mkande
Njendo manake, ha Cham singi ni kumake modo Piga dili yote, sio lazima weku flow Oh no, nsaan kama takichechi Of course, au kondom yu niso
Toka Kenya mambaga isi zuni wana
Shimbo
Bidi mia shibini kwenye kona Toka Kenya mambaga isi zuni wana
Shimbo
Bidi mia shibini kwenye kona Toka Kenya mambaga isi zuni wana
Shimbo
Bidi mia shibini kwenye kona Toka Kenya mambaga isi zuni wana
Shimbo
Bidi mia shibini kwenye kona
Shipe doni kupe flow Ugari zenda before Slow Taratibu wano Fekki wana bro Arubeto pembeli na chiti Mishirini na mashini tunadai Chichichichia mikato na mata tu Na nata kamata tu Wanadata na wakamata Sishirwe na wapa tu Baka wadu gustera kona shanga Wananunuwa madini miribo kami Imezaka lifelong waliko simple Zwe kidyo unione ndari Nando mana weza vasu Jiganu kia majani Kidogo na chopata na rizika Sretamana gangamana Sumshumani zime huku mesinya Naro safi kama moyo wa shuja Mola anarinda kwa kira jema na kira ta Washikaji wa mentupa huku bingwa nao Mimi enzi kabla sija utwa Mtetezi likuwa mimi nina Ufu za kutosha bora uwezo sio ring Hata tipo wana blan nembo ya Mindo King
Toka Kenya mambaga isi zuni wana
Shimbo
Bidi mia shibini kwenye kona Toka Kenya mambaga isi zuni wana
Shimbo
Bidi mia shibini kwenye kona Toka Kenya mambaga isi zuni wana
Shimbo
Bidi mia shibini kwenye kona Toka Kenya mambaga isi zuni
wana Yeah,
where? Bidi mia shibini kwenye kona
Kuna wengine kwenye game kifupi ndo chapoteo Shambiosi ya guse maji kama wezi kuogelea Cheke onavyo tapa Hawana pa kutokea Wameishiwa chakwangia wameba Ila kipaji changu so kicheche tunavyo share Na hata nikifaleo pengo langa lina spare Cause mindo mi na tuwezi kuwa bear So nageuka Mark Legan na wambia Cause mimo nye downtown kitambo Lives the generali labda wendo mgambo Waze wa speedy ni chamba na dad mahidi Kila siku nskuku kuu kama Christmas na Eid No player haters wakizidi kuwaka waka na apodola kati I go to hell motherfucker Kila pande ya dunia tunazidi kurepresent kwani Wajanja wote na show for respect yani
Toka Kenya mambaga isi zuni wana
Shimbo
Bidi mia shibini kwenye kona Toka Kenya mambaga isi zuni wana
Shimbo
Bidi mia shibini kwenye kona Toka Kenya mambaga isi zuni wana
Shimbo
Bidi mia shibini kwenye kona Toka Kenya mambaga isi zuni wana
Shimbo
Bidi mia shibini kwenye kona